Ladies and gentlemen, kulesikhatsa manje, help me welcome the two ladies that I mentor, uKate noKhumutso. Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hey, bo, Jesus! Akenenze so, akenekanze kanje. Hayibo, hayibo. What? Hayibo. Umalusi uyazidela. Izimvuwezi sesibayeni. Asulasule afune yodwa elahlekile emadelweni. Umalusi uyazidela. Izimvuwezi sesibayeni. Asulasule